This is an MUT Radio podcast.
Welcome back. It's time for our interview with Unondokozo Wakambokazi, all the way from New Covenant Fellowship International. Ngiyathanda nje ukuthi ngimbingelele ngiphinde ngibamukele emsakazweni onamandla kakhulu.
Amen, amen. Ngiyabavingelela abalaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu.
Hallelujah.
Unondokozo Wakambokazi.
Glory. Sanontokozo Wakambokazi, ngiyathanda nje ukuthi sazi before singene nje odabeni namhlanje ukuthi ngabe ungubani Nontokozo Wakambokazi.
Yes, yes. Unontokozo Mbokazi, she is a born again Christian ohlala eMlazi kwa D.
Yes.
Kotheni Ngambokazi owamkela uKristu ena 8 years old till today.
Hallelujah.
Okhonza SCFCI under the leadership of Apostle Collins Dlomo and Prophet Dlomo.
Hallelujah. Siyabonga kakhulu nje singene nje odabeni namhlanje. So how did this program begin?
This program of Campus Impacts, actually the founder of it was the Apostle 30 years ago.
Yes.
And this year we're celebrating 31 years. So what happened to him? He got a call while he was on campus at UniZulu eMpangeni when the Lord called him to his ministry. Yes. And the Lord put so much, especially to young people, that young people need to know Christ, receive Christ, so that they will be able to get their destiny on the right track. That's where he started the Campus Impacts.
Yes.
And it grew. And now it has grew in all tertiary institutions.
Yes.
We have it even in other institutions. We are even wanting to plant all over, even here Umlazi.
Yes. Thank you so much. So what is your role in that program?
My role in that program is to be a support structure.
Yes. Amen.
Because abakwazi ukuhamba bodwa abantu abasha.
Yes.
They
yes.
need people exactly. of experience. Hey, Nkosi, there is no out there where the enemy is so my role is to be a support structure.
Yes.
And last in Atlanta, we do have chairperson.
Yeah.
Sinama ama main committee ethi khona sina umphathi wethu uphakeme igama lakhe naye uya supporta bonke labantu abaphethe kuma institution igama lakhe uAkhona Zikhali
yena
chairperson wala eMUT.
Yeah. Oh.
Yes. Which later I will share his details.
Okay. Yes. Thank you so much. So, who is your inspiration? Mhlambe ongathi kule program uyena muntu ngempela engibonayo ukuthi ngibukela kuyena ukuthi nami ngingachezunga kwesokunene noma ngakho sekhohle.
Yes, it's definitely the Apostle Collins, because
the founder,
okay. The visionary.
Oh yes,
because what we see now, sesibona abantu sebebadala, sebenemizi, sebashada, bayasho and masebesho ukuthi basindiswe e-campus. Kade bephuma emakhaya, bephile ezinye impilo kodwa bakwazi ukuthola uKristu through his ministry.
Amen.
Yes,
that's very
yes,
powerful.
Ukusuka
ekhaya uzofunda, because there are so many things engizobservayo as nam ngiyistudent ukuthi yazi kuyenzeka uphuma ekhaya uzazi ukuthi ubani ufundisiwe futhi nawe ubathembisile abazali ukuthi mangifike ekhampasini ngizoyihamba lendlela abazali. Mangabe ufika lana uthola ukuthi manje sewungena kwe-peer pressure, kunezinto eziningi ezenzakalayo, ujabuliswa yile mali yanesifasi, ugcina sewuphambuka endleleni. But mangabe usuke uhlangana nabo hlobo lwakho uthola ukuthi khona abazalwane bekubuyisela back to i-foundation, bekubuyisela back to inkuliso yakho yasemuva, kukwenza ukuthi ukwazi ukuthi uthi stand ume. Sometimes futhi uthole ke nokuthi uphenduke njengoba nje esho nontokozo wakambukazi ukuthi ke zikhona neingane futhi ezinye ezaphenduka through le projects noma through le program. So we praise the Lord for that. We give him all the glory, all the honor, because ekugcineni umsebenzi wenkosi yenkazimo lokuyiyona inzile umuntu ukuthi ke amkhonze. So umsebenzi wenkosi ke mawudunyiswe. Hallelujah. So ngiyathanda ukuthi nje ngazi ukuthi ke mhlambe ke imapha ama benefits ke kule ekhona manje for iMUT mhlambe students noma ke umlaleli.
Yes. First of all, it's important to create a family environment.
Yeah.
Because into eyenza ukuthi abantu kube lulu ukuthi i-enemy ibathole, it's because abekho under the family structure, which is very important ukuthi ubiyeleke ukuthi waze ukuthi umntwana kaNkulunkulu kube khona igroup okuyona ebalulekile ukuthi noma ngabe kuthiwa you have challenges, le group lezo izokusiza.
Izokuthwala.
Yes. Amen. Let's say nje uyashoda ngencwadi ethile or idata nomani, they will communicate, bakwazi ukuthi bathinte o district leader, ma home cell leaders. Kwesinye isikhathi into yakwazi ngisho izifika izigcina ifike ngisho nakumpostoli no prophets, bekwazi ungenelela ukuze sinqande izinto that the enemy has planned for young people.
And
ilokho esikufuna ukuthi njwa kuno campus impact, we want abantu ukuthi bajoin ama home cells. By then wonke umuntu will be registered, aziwe mayigodukile makhona iyinkinga eyisekhaya, makukhona we are reporter, ngoba ukuziphatha kungekho umuntu omsabayo noma kungekho ngathini a structure that you know ukuthi kufanele ureport khona, ikhona lokho kudala ukuthi abantu besale sebezenzela nje. Obuyazi ukuthi vele njengoba esempangeni umzali izokwenza noma yini. Kanti if you are under the leadership and under the anointing of the church, you know you are secured for life.
Exactly. Thank you so much, Mama Umbokazi. So ngiyacela nje ukuthi mhlawumbe ngabe khona okusenhlizweni yakho based on the program ongathanda ukuthi ke ukunezele before siye endabeni ke ukuthi ukhiphe imininingwane for umlaleli.
Amen. I really it's my wish that every student may come to know Christ.
Yes.
Because indaba iqala lapho. Uthi umshumayeli 12 verse 1 uthi remember your creator in the days of your youth. Zibuza uthi why angasho ukuthi masusu mdala. Usho le youth because he knows it's the most critical time to make up your mind whether i destiny yakho izophelelaphi.
Yes.
So ngithi mina there are so many benefits. There is a lot of things that you'll get, especially to be in a home which is called the church. Because ibandla liba umdeni wakho away from your family. Ibandla liba a structure that covers you everywhere that you go. Maune exam, noma you are struggling with some subjects, yasho, we pray, we fast, siyakubeka, and we have so many testimonies. Abantu othola ukuthi omunye ufike ungene nje kule cause ubengayithandi, kodwa aye ngokuya as a receive Christ lokuthandazwa, efunda ne power of prayer, agcina umuntu esembuleleke izinto eziningi, umuntu agcina esehlala esekwazi ukuthi akwazi ngifo, ufundiswa ngisho ukuyiphatha.
Yes.
Ukuyiphatha. Simple things. Leadership.
Yeah.
Self-leadership, because it's the most important thing.
Ngicabanga ukuthi nje akekho ongayidingi kuma-students this organization. It's very important ukuzwa nje indlela echazwa ngayo. Ngicabanga ukuthi kwaimina ncekukazi, I also need that. Because uma ngabe ngenayi shelter ngincekukazi yalutho nami. So I need nami ukuthi ngibe well aligned ngokwentando kaNkuluNkulu. So ke it's 0681608832. If ke udinga imniningwano, make sure that you stay tuned because you'll be coming back nemniningwano kaNtokozo Mbokazi after itolo.
This is MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Koba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Koba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Now, welcome back to MUT Interfaith with me, Nobuhle Koba. Ngathi ngihambi ngedwa. As I've mentioned earlier, all ukuthi ke istudio si brighter today. Sinama guest wethu, sinembokodo esaba inkosi yenkazimulo, imbokodo nje noKristu. Ukhona ke nakanjani la uNtokozo kaMbokazi. Mayelana nemniningwano ke, make sure ukuthi ke ipeni nephepha sesandleni, laptop, noma ngabe nje lapha yakwi office efonini yakho, konke ke ku well aligned. Ngiyathanda ukuthi ngikwamkele ngiphinde futhi ngikubingelele noma ngikubingelele ngiphinde ngikwamkele. Welcome back. So siyacela nje ukuthi mhlawumbe ekhomlele lapha ekhaya uthi ke kade ngilalele but then ke ngiyathanda ukuthi ke nami ngibe ingxenye ye organization my project. So imiphi imniningwane mhlawumbe ke angakwazi asizakale ngayo?
Yes, bazalwane, ngini number ka akhona uChairperson wakhona khona la, inamba yakhe ithi
081-0821-29-66-7-8-9.
Ngazi uma singayiphinda yini?
Ngicela siyiphinde.
081-0821-29-66-7-8-9. Uyakwazi shuka umwhatsapp ama kuthi airtime ayikho. Yes. Bese siba ngizoshiya niyami number.
Yes,
it's 072-072-83-83-19-19-184.
Okay.
072-072-83-83-19-19-184.
Thank you so much. Mhlambe ke akukho mhlambe like uFacebook noma nje ake ngithi umlalela kangene kuFacebook wa la emsakazweni athathe nje inamba khona sokwazi ukuthi ke nathi mangabe khona ama details asaliso kwazi sikunikeze because iminingwane yakhe kuNtokozo Mbokazi uzosala futhi la e studio anytime nje if you are around the campus ufisa ukuthi ke nawe ingxenye uyakwazi ukuthi umthole na kanjani ngokuthi uthi 0681608832 that is WhatsApp line wa la emsakazweni. So make sure ukuthi ke nawe awusali ngaphandle, nawe uyakwazi ukuthi ke ungene kuyo ke umbrella yokuphila, umbrella enguChrist, umbrella ethi nje khula kahle, khula ngendlela ke efanele. Ngaye ngaba nento ethi uyazi ukuthi umuntu uyaphila kwi permissive will of God. There is a perfect will, divine will of the Most High, mase kuba khona a permissive will of God. So abantwana bakaNkuluNkulu ke ngokwentando kaNkuluNkulu kumele ngabaphila in a perfect will of God. Okuyona ke le engekho lula, kudinga nje ukuthi ube umntwana, ufunde nje ukufundiseka, ufunde ke ukulalela, ube nje umuntu onhliziyo yakhe ivulekile ukuthi ke enze intando kaNkuluNkulu ophilayo. Kanti ke nje we're gonna carry on.
This is a MUT Radio podcast.